Yet you knock, knock, yet you knock, knock. Yet you knock, knock, yet you knock, knock. Yeah. Yet you knock, knock, yet you knock, knock. Ungane abantu balwa musizi mahambi yachiphatheka Ungane abantu balwa musizi mahambi yachiphatheka Ungane abantu balwa musizi mahambi yachiphatheka Awukwazele enhlizweni yamihla niqala ukumona wathi knock knock wathi knock knock Let's knock, knock, let's knock, knock. Shine.